www.malawiartsupremacy.com. Art with a purpose.
International. I'm nobody's boy.
Inene zona, zoma masonga naona. Uma sinza ndi kuona, uma fola zipona. Ndafa mutu, daseke kama kutu. Chikondi chako ndi chifikile, tima wako ndi ukutile. Nde ugandi yangana, tima wanga pu, pu, pu make when you say hi. Nsimba wanga pu, pu, kupuma. Ndine mbeu ndi pukile mwaiweyo. Usamala nusamalile weyo. Kukonda, ndi kukonde weyo. Can you hold me, baby? Undive sese, nikufuna iweyo. Ndintima wanga onse, nakonda iweyo. Ukale jo, jo, jo ndi kala lumeyo. Chikondi janga jose, nikupasa iweyo.
You don't make me complete. I realize ni wayanga ntiti. My joma zeche dwari indeed. Then come and sing with me my song. Come and sit with me on my front. You're my brother, my future, my brain. John the mami, tieni paten. Tima uma kunda zangozi. Zomwe ndi mafuna zomwezi. Sikwani ndi mafuna chomwechi. Ewe, uma ndi kwanila. Zaku kwatila. Baywa nina deka tamvera. Zandu usambeta deka. Baywa nina deka tamvera.
Undive sese, nikufuna iweyo. Nintima wanga onse, nakonda iweyo. Ukale jo, jo, jo ndi kala lumeyo. Chikondi janga jose, nikupasa iweyo. Undive sese, nikufuna iweyo. Nintima wanga onse, nakonda iweyo. Ukale jo, jo, jo ndi kala lumeyo. Chikondi janga jose, nikupasa iweyo.
Hey, indica.